Conversation practice. You'll hear a question in English first, followed by its Swahili translation. You will then hear the cue in Swahili that will help you answer the question. The correct answer will be modeled after a pause, and you should repeat it for practice. Where is the hotel?
Hoteli iko wapi? Barabara ya Moi.
Hoteli iko barabara ya Moi.
Where are the students?
Wanafunzi wako wapi? Darasani.
Wanafunzi wako darasani.
Where is the taxi stand?
Kituo cha taxi kiko wapi? Karibu na shule.
Kituo cha taxi kiko karibu na shule.
Where are your books?
Vitabu vyako viko wapi? Nyumbani.
Vitabu vyangu viko nyumbani.
Where is the bus?
Basi liko wapi? Kituoni.
Basi liko kituoni.
Where are the cars?
Magari yako wapi? Mjini.
Magari yako mjini.
Where are the animals?
Wanyama wako wapi? Mbugani.
Wanyama wako mbugani.